that say I love you, believe me, it's true. Aka eneka ninakupendaga. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni kwedaga. Wacha penzi kama moto. Tukumbeshe hao wanopenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Uba kilo mia nibebeshe. Ayo yo. I like the way you busy party. Komi daddy, si mama na mwere. Ninye makagi, little papi. Niambie watawa. Sijui ni kufunga nyagi. Imitaki, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. Hey, you my beautiful angel. Ah, yeah. African baby, sweetie sweet man. Ah, yeah. You, beautiful angel. Ah, yeah. Tanzania baby, sweetie sweet man. Ah, yeah. I wish I could give you everything. Cars and mansion you want, oh, baby, yeah. But love is the only guarantee. The gift I have in my heart, oh, oh yeah. Wacha penzi kama moto. Tukomeshe hao wanopenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Uba kilo mia nibebeshe. Oh, yeah. Asa eneka.